Crab Studios,
DJ Alvi,
Logos Music.
So hey, Dominion, it's a PID, you know. 2015. Nakumbuka back then, Nikki hustled daily, door to door, kama wasewa. Bila food wala maji, misi kujali, ungenipata kanisani. Hakuwest time koke alinikubali, na hiki paja kaniweka kuwa mchungaji. Nika amini, kwake nikajikabidi, neno lake pekee ndio nika amini. Alikuwa mwaminifu akanipa mali, gari na vitu vyote vya kifahari. Muhimu sana alinipatia msaidizi, Roho Mtakatifu watembeange nami.
Siri magoti na maombi, ukisali kwa Baba, weka imani usipungukiwe.
Wannabe, just a wannabe. Uliza Dina HD, cause like him a wannabe. Umekuwa faithful, merciful, oh Lord, I'm so grateful. Na lay gold dust dust, na raise above head. I'm a king and a priest, Revelation 5:10. Na simplify sin and put it to a rest. When they saw the worst, oh Lord, do some the best. Ulini magnify in the ear of greatness. Ukanipa strength and a mind to progress. Ukasema oh, your future is so blessed. Si umetoka zo, hey, you guys are the best.
Magoti na maombi, ukisali kwa Baba, weka imani usipungukiwe.
Shuleni, marafiki majirani kanikejeli, nikajaribu wengine wakanifeli. Sikuwa na pengine pa kujiseti, ilibidi shida ziwe pamoja nami. Wazazi wangu shida tu ni kama mimi.